Alright, njoo kubanda tight, nipendeza siku leo mchana paka night. Ah, ni ratu ratu, ndana game me usikai macho juu macho juu. Alright, njoo kubanda tight, nipendeza siku leo mchana paka night. Hey bwana, muda bado unaruhusu. Ah, ni ratu ratu, watu how watu hey. Hey, why na complex ghetto to me stay? Kamili le CBM crew na Chris GK. Ite bemi neri, this 2K. Watu meche tinga nyome isi la kitoto. Saneche na me, tume chilling goma zito. Nite YP, call me, come show. Nana kanivo turuke leo mpaka kesho. Inga mamba no tibada dagano. Sonyo shunyonke weji nushe mini zidi flow. We're absent, bono me pose na mna gun. Vkoni hone mani, okichwani mambo flani. Dana nyumba weza mabada shwari. Napa tupo mbao tumeza mele kiliri. Haine noma kibongo bongo kuna tari. Nafanya hivi pate pombe hata mbili. Hila tukishelewa luga yetu atujui. Hata jure siye na jure humtabui. Tesa nesa bada ratu ratu. Dana game miusikai macho juu macho juu. Kama bitos cheza bari na makauzu. Kama unatoto chunga sana kupigo kanzu. Wakoro na wanaranda yu na chupa zo mkononi. Wana masaka wako mfango siku moja wonekani. Sifanya mchezo bro the beat itoto mwendo pini. Kosa kumachia deka moja cross kumi. Lakini sima hardcore mwendo cha masado. Tuendele jirusha mchezo kushe bado. Alright, njoo kubada tight. Nipendeza siku leo mchana paka night. Ah, ni ratu ratu. Ndana game me usikai macho juu macho juu. Alright, njoo kubada tight. Nipendeza siku leo mchana paka night. Hey bwana, muda bado unaruhusu. Ah, ni ratu ratu.
Kukubwa vitasa vya fedha, mwaga laga juu ya meza. Kama unaweza kucheza, cheza track inapendeza. Tume chill na AY, mambo tunasebenza. Pumba avu kijikweza,
tunakumeza.
Eyo ni raha tu, ndana nyumba ya wengi wachumba. Mihoje watu kujumba, pombe ziki wakumba. Hakuna dosari, mambo sasa ni shwari. Mapene ya kumshezari, tumia bila kujali. Lekije medali, mambo ya kujivinjari. Utamu na zide sali, mentali siche zimbali. Nipona DVJ, Benny Boy, Simple X, Super mapigo makali. Kifo cha matofali, zarana metanda. Mapintu wana mganda, dao wana panda. Mapocho pocho zali kamanda. Fanya mazabi kwa pose, kama toto nataka. Pima frika zao, kama vipandi wekula chaka. Watu gado kama ZB,
Wabisado.
Mikoko imetanda, huku mabenz kule maprado. Weluka mkwanja, now here we go.
Here we go.
Hey wana, hey, mude bado na rusu.
Alright, njoo kubada tight. Nipendeza siku leo mchana paka night. Ah, ni ratu ratu. Ndana game me usikai macho juu macho juu. Alright, njoo kubada tight. Nipendeza siku leo mchana paka night. Hey bwana, hey, mude bado na rusu. Ah, ni ratu ratu. Tuendele kubang bang bila woga. Leo tulambe ninga sote zedu kumina moja. Domuda kujirushe zip ziruda za kuchushe. So mikono juu mikono juu ni remix na kita. DJ sema nazo tracks nyingi bongo flavors. Das Lundas, J, Unique Dadas. Usiku bado mchanga. No blagada. Tikisa anga bongo records. No blagada. Kamiri ile kimto yo. No blagada. Straight from the suicide. Paka tila die. Zero brain panga hini vibe. No blagada. Ujumbe sana wingi deo apa na kuwakilisha. Kama napenda hii njo tuzidi kudakisha. Hata kama ngoma simpo tu sote. Tupata kitu alist na chokispote. Hey, why na leta new style? Spray from the dam kama vipi we try. Mademu wa viwanja vjombo stitusu. Usije onga sambi no tubaki mtupu. Daka gadi jibaba kama uchumi unarusu. Spanguwe kilometa ukarare pana kukusu. Hata ivome bakiza roza kesho. Sio unajirusha tu, future nye mitosho. Alright, njoo kubada tight. Nipendeza siku leo mchana paka night. Ah, ni ratu ratu. Ndana game me usikai macho juu macho juu. Alright, njoo kubada tight. Nipendeza siku leo mchana paka night. Hey bwana, hey, muda bado unaruhusu. Ah, ni ratu ratu. Alright, njoo kubada tight. Nipendeza siku leo mchana paka night. Ah, ni ratu ratu. Ndana game me usikai macho juu macho juu. Alright, njoo kubada tight. Nipendeza siku leo mchana paka night. Hey bwana, hey, muda bado unaruhusu.